Kwanza na shukuru Mola kukuleta humu duniani, mtoto uliumbwa hata bila kosa, mimi nikavunja amri kukutamani, tendo jema kikauvishwa pete, wahenga wamepongea jo baby univisha pete, bila tunasitu wewe picha yako, macho yako, sura yako, picha yako. Baby nanifaa yeah. Wasirushe mtama ugeuze picha, haina manufaa yeah. Picha yako, macho yako, sura yako baby, wasirushe mtama ugeuze picha mama yo. Baby come, njoo kipakue, wetu home, siwezi kipakue. Baby come, njoo kipakue, wetu home, siwezi kipakue. Siwezi kipakua.
Kama wende screen na wiper, siku wachi. Baby wache wafanye research. January, February, hadi machi. Tumekuwa online tukichati. Unatafutwa kama jia coconut. Nisha kufunga kama lock nut. Wengi wameshindwa na mikakati. Kugundua wapo kwenye zahanati.
Hey, ho, hey. Nafsi yangu ishike, ishike, ishike. Chungi sitikisike, kishoto kulia. Usiweke alama ya punda milia. Nafsi yangu ishike, ishike, ishike. Chungi sitikisike, kushoto kulia. Usiweke alama ya punda milia. Picha yako, macho yako, sura yako, baby nanifa yeah. Wasirushe mtama ugeuze picha, haina manufa yeah. Picha yako, macho yako, sura yako baby, wasirushe mtama ugeuze picha mama yo. Baby come, njoo kipakue, wetu home, siwezi kipakue. Baby come, njoo kipakue, wetu home, siwezi kipakue. Mi siwezi kipakue. Hey, toto langu wacho waonge, kwenye giza watazima. Ndoto yangu tuje tuoane, Mola wetu tupe uzima. Na wacheki macho weka mbele, chunga sana hey, na wapima, nitaseti ni wake ka umeme. Wanataka kushinda nami, hizo ndoto za popo, watamani busula kwa mami. Usiwape hata kwa mkopo, umeiva kiasi changu we. Kwangu we toto moto, usichanganywe kipenzi changu. Ukasita nikatize ndoto. Picha yako, macho yako, sura yako, baby nanifa yeah. Wasirushe mtama ugeuze picha, haina manufa yeah. Picha yako, macho yako, sura yako baby, wasirushe mtama ugeuze picha mama yo. Baby come, njoo kipakue, wetu home, siwezi kipakue. Baby come, njoo kipakue, wetu home, siwezi kipakue. Hey, hey, mi siwezi kipakue. Baby come.